Tell it them. Yes, sir. Call me Batman.
This is my album classic, aka M.O.P.O.W. This is the leap. Back to the left, back to the lights.
Yaga. Yes, sir.
Nilisende muda mwingi sana kukupata. Haikuwa raisi nilisafa. Shimo nililo chimba kina kirefu sana. Yes, sir. Mtani wanajitaga majuba. Kazi ndo waza watu kuvuruga. Chunga chunga sana maneno kama spana penzi.
Kisi kubali. Si tumetoka mbali. Awa ijui safari. Si tumepewa kibari. Na mwenyezi manani. Mie tamu yako halali. Nina kupenda uwiu. You flex like a uwiu. My baby wangu uwiu. You such a beautiful uwiu. You flex like a uwiu. I love baby uwiu.
Nacholizwa nikiwa kwa yango line. Choko choko za nini wakati tuko fine. Umbea na maliza bando ni wambie. Uyu she's my finally. Sipende kuna watu wana anamana. Kusema vangu na wangu viso na mana kusiripa tu. Oh yeah. Msizani kama kaja kwangu kajileta tu. Nilisa fa mchana na usiku. Mana penzi lake bora na nusu.
Maneno tusiwape. Mungu watujalie one day. Shuba miti wale. Bari yetu wasiogere. Si tumepewa kibali. Na mwenyezi manani. Mie tamu yako halali. Nina kupenda uwiu. You flex like a uwiu. My baby wangu uwiu. Such a beautiful wheel. Your flesh like a wheel. I love it, it's a wheel. Yaka.
This is when I would boy classic. Goldie never gets older, baby. This is old, but as good. Thanks for you know me. If you don't like me, you just listen like me. Holla.